xukuumadu hay'ad casusho waxaa ku dhawaaqay 19 kun oo daawanayay ciyaar kubadda cagta oo ka dhacaysay magaalada Istanbul. Arrintan oo kale ayaa ka dhacday ciyaaro kale oo dalka oo dhan lagu qabtay. Waa carar dadka ka timid ay ku sheegayeen in dawladdu ay si gaabisa uga jawaabtay khasaarihii dhulgariirkii darnaa ee bishii February. Zeynab Alamandar waxay maadada culumta siyaasadda ka dhigtaa jaamacadda Okano ku taalla magaalada Istanbul, waxay sheegtay in madaxda dalka ay u taallo inay jawaab ka bixiyaan sidii ay ula tacaaleen dhulgariirkii dhacay.
It was mayhem. I mean, no one. There are still places where, you know, there are still needs of tents.
Waa isku bixiyaa. Waxaan u jeedaa. Waxa weli jira meelo taandhooyin looga baahan yahay. Waxa weli jira dad wadooyinka ku sugan. Arrintani ma aha dhibaato ay dabeecaddu keentay oo kaliya, ee waxa qayb ka ah isla xisaabtan la'aan, musuqmaasuq, iyo sida dhismayaasha loo dhisay.
Xilli ay dawladdu la kulmayso dhaleecayn sii kordhaysa oo la xidhiidha sida gaabiska ah ee ay dhibtii dhacday uga jawaabtay, ayaa dadka reer Istanbul ay isku abaabuleen sidii loo ururin lahaa cunto, biyo, iyo waxyaabaha kale sida degdega looga baahan yahay goobihii uu dhulgariirku ku dhuftay. xisbiga ugu weyn mucaaradka CHP oo sii maraya duqeyda magaalooyinka waaweyn ay maamulaan sida Istanbul ayaa isku dubariday howlgallo islamarkaasna diray kooxo badbaado. Soli Uzel waxa uu maadada xidhiidhka caalamiga ka dhigaa jaamacadda Kadir ee magaalada Istanbul, isagoo VOA-da kula hadlaya khadka Skype-ka ayaa waxa uu yidhi:
They appear to be competent, effective and able to mobilize their resources much more.
Waxay u muuqdeen kuwa howlkara, waxtar leh, awoodna u leh in wixii loo baahnaa ay si degdeg ah u abaabulaan. Tani waxay muujinaysaa in haddii arrinta dhulgariirka si dhab ah ay u qaataan oo ay u diyaar garoobaan, ay buuro dhaqaajin karaan. Waxaanay muujinaysaa in mucaaridku awood u leeyihiin in ay dalka wax ka qaban karaan si ka duwan sida ay dawladdu ku andacoonayso.
Madaxweyne Erdogan mar uu ku jiray booqashadiisii u horreysay ee goobaha uu dhulgariirka ku dhuftay ayuu diiday dhaleecaynta mucaaradka, kuna sheegay kuwa aan abaal lahayn oo aan xishoonayn. Hase yeeshee, booqashadiisii u dambeysay ee ku tegay magaalada Adiyaman oo dhulgariirka ku dhuftay ayaa hogaamiyaha Turkigu u cudurdaar bixiyey dadkana ugu yeedhay in iyadoo mid la yahay horey loo socdo.
Due to the devastating effect of the tremors and the bad weather, we were not able to work the way we wanted.
Raadka xulad dhulgariiradii xigay iyo hawada oo xumayd, awoodu ma aanan helin in sidii loo baahnaa aan uga shaqayno. Aadamiyan maalmihii u horreeyey, taasi waan ka cudur daaranaynaa.
Madaxweyne Erdogan ayaa doorasho galaya sanadkan, waxaana uu ballan qaaday in sanad gudihii uu 400 kun oo guri u dhisi doono dadkii dhulgariirka ka badbaaday. Hase yeeshee, mucaaradka ayaa isweydiinaya awoodda dowladda ee ay guriyo ku dhisi karto. Sizan Oley waxay wax ku qortaa wargeyska siyaasadda ee Politikiol.
It's to everyone a big shock. It's actually like a mirror where you see the hideous.
Tani naxdin weyn bay ku ahayd qof walba. Waa sidii muraayada oo kale oo aad ku arki kartid meelaha qarsoon ee wajigaaga. Sidan laguma sii socon karo.
Madaxweyne Erdogan ayaa dadka ugu yeedhay isku duubni, isaga oo sheegaya in isaga iyo khibradiisa oo keliya ayna wax ka qaban karin arrintii Turki ka dhacday. Hase yeeshee, mucaaradka ayaa iyagu arka in xukunka 20 sano ee Erdogan ee maamul xumada iyo musuqmaasuqu uu sii xumeeyey musiibada. Turkigu kuma cusba doorashooyinka qaraar. Hase yeeshee, dadka wax falanqeeya ayaa qaba in doorashada soo socota ay ka sii qadhaaran doonto.